dajimsafi.com.
Atakaribisho alivyo mrembo katoto kadogo dogo ashoboki na mabisho. Ana kashobo njaro zake simple simple. Ananipa michecheto kosheri koko kana call you baby baby yo. Tuwila nazi koko koko natio be my baby yo. Unanifanya niweke kijibi na jikutua mabawa. Na kota na kesha kapopo bawa. Kapopo bawa. Kichwangwana kiume na wendo medicine. Akili imesha chawa. Fanya mambo tuwe sawa.
Nipenda twale, pipi minkawa, kenge we mine. Anything for you, baby don't mind. Love me jete, nikupe bitu fine. Nizi nipenda twale, pipi minkawa, kenge we mine. Anything for you, baby don't mind. Love me jete, nikupe bitu fine.
Mako singo, kisingo, kisingo, kisingo. Nasema singo, kisingo, kisingo, kisingo. Hata hiliwe bye. Singo, kissingo, kiss. Hata kupanga ama bastola. Singo, kissingo, kiss.
Sakate nyonga, sakumita honga. Sema shinga piminita, lipa. Katoto karonga, karemu kamasa. Vile tameshona yanika, ko
Baby, put your body on me. Baby, don't do me koni. I wanna show you my skills until you call me daddy.
Nizindipenda twala, pipi minkawa, kenge we mine. Anything for you, baby don't mind. Love me jeje, nikupe bitu fine, fine. Nizindipenda twala, pipi minkawa, kenge we mine. Anything for you, baby don't mind. Love me jeje, nikupe bitu fine, fine.
Mwako singo, kisingo, kisingo, kisingo. Nasema singo, kisingo, kisingo, kisingo.
Hata hiliwe baipola.
Singo, kisingo, kisingo.
Hata kupanga ama bastola.
Singo, kisingo, kisingo.
Oh baby girl, okay. Can you come over today? Masiva, tutoke. Nikupeleke kwa mama, upoke. Baby girl, okay. Can you come over today? Siva, tutoke. Nikupeleke kwa mama, upoke.
Nizi nipende twala. Pipi minkawa, kenge we mine. Anything for you, baby don't mind. Love me jeje, nikupe bitu fine, fine. Nizi nipende twala. Pipi minkawa, kenge we mine. Anything for you, baby don't mind. Love me jeje, nikupe bitu fine, fine.